Shikamo dada, ninakuuliza. Shida zako mi, nitatuliza. Ikuje kama maji, nitatulize. Kuemba ya fipi kwani kweni, utaniuliza. Kama ni moto mina juisi kudishe. Ata moshika kitoks baba ike. Kama ni father fathele usha mpata. Toto kiboko kwani miusha ndaka. Buda ni pasta lakini mene gangsta. Ila kipoko na kuchapa bila diaper. Guze kifirte nifenye kama duster. Na we ni msiksi kutishe mene doctor. Moto kichoma buda piritisha maji. Jugu piki choma buda goza rangi. Sini fosi ni kusema jo kwa magi. Nafenye kamebo siri zeto ni zandani. Nafenye ni kamali. Sita kata vako sake saki babi. Sita kata walai ni mefambo. Sita kata niko ready sito mingo. Sita kata, sita kata, sita kata. Minko na wife buddy. Sita kata, sita kata, sita kata. Filuko fine mami. Sita kata.
Toto baby girl, you're my designer. You know I got you, baby, give it to me. Shepu sura macho yako wani bamba. Nipeni kupema tamtam paka morning. Ukitembea ting ting. Ukina machururu don don don. Tucheze baby swing swing. Ukichoka mgongoni nikubebe baby. Someone please call police. I'm going crazy, this one is more for me. Emergency 911. Take it easy kwa mambo ya chumbani. Shepu chura mama. You know African girl ni pay you ten away. This is true now. Shepu huda sezi kata tauni payo.
Nafenye ni kamali. Sita kata vako sake saki babi. Sita kata walai ni mefambo. Sita kata niko ready sito mingo. Sita kata, sita kata, sita kata. Minko na wife buddy. Sita kata, sita kata, sita kata. Filuko fine mami. Sita kata.
Hey, zikire tiko na etu kejani. Bitcoin na inashika diwalami. Now you sexy girl, me I like it. Yo, me I like it. Zikishika na itisha, akizima na wakisha. Nikizika anawika, nikidai na itisha. Nikidai na itisha, nikizika anawika. Nikizika anawika, nikidai na itisha. Mini guiji, nasitishiki. Mini fisi, nasikofichi. Wem cutie, na uringi. Me I like it. And I want it.
Nafenye ni kamali. Sita kata vako sake saki babi. Sita kata walai ni mefambo. Sita kata niko ready sito mingo. Sita kata, sita kata, sita kata. Minko na wife buddy. Sita kata, sita kata, sita kata. Filuko fine mami. Sita kata.
Spata. Niondoko lakini nikapoko. Nikienyeji lakini kakosoko. Canada idai lolo iko chonjo. International mi spendi loko. Ninesa Malai Weski za vocals. Za kibongo, za kikongo. Pole pole kana ride slow motion. Protection is low but sure. Ni mature. Kana style style zigine za kishua. She drive me crazy na muita mama. Tua, tua na Mr. Kata. She got the bam bam, mina skia tam tam. Baby girl, mina die who come to have fun. Kana nice, very nice. You need some, three some.
Nafenye ni kamali. Sita kata vako sake saki babi. Sita kata walai ni mefambo. Sita kata niko ready sito mingo. Sita kata, sita kata, sita kata. Minko na wife buddy. Sita kata, sita kata, sita kata. Filuko fine mami. Sita kata.